ngikhulile ngibonile obhekisi yonke nesibayeni saso ngibonile ngikhulile obhekisi yonke nesibayeni saso ngibonile ngikhulile obhekisi yonke nesibayeni saso isilo sonke nesibayeni isilo sonke nesibayeni saso isilo sonke nesibayeni isilo sonke nesibayeni saso ngibonile ngikhulile obheka isilo sonke nesibayeni saso
Hola, chica.